vana ngezizenga papa papi bate semanyi tyo vanze mbasengana katonda kanyambye ne malamba kwatiriza mwemukalenze mbatendere ebyensi ebintu byensi eno bizibu ddala okunyumya leero ebyange kasozi mbisooka entya wansi wamba nensirikirira ng'ebyensi eno zenna binzigwereza nga n'emyaka kirabika kigwawo omuntu wakulira abasebonno n'azaala na luno olumbe lweyita lya nantalaga we lwagalira abasebo olukusaayo kati kyembuuza singa lwoba lwakundya nenfaawe nti nga n'omusika sirina sijja kukisa bakazi nina abangi nga n'ababiri basebo bali mu nju ogwo bwesaaga bwewabweru gye mpitira mukama ayamba simugwana n'agaana naye mu bakazi bonna olukunkumuli buli ntwe yevaamu omuzaala ne mmolera ebyange nabisooka kumpalana bakyala n'abaami nkakasa nti mwagimanya era empalana eyansuzanga sebise bwe waayita ekiseera bannange yagwawo nendinda kimu kyambuzi kusimbuliza okulera omwana peti gwali bazadde ng'era nkimanyi nti mukama bw'ayamba n'azaala omwana kunze yali basoose bwali banga nze ndi mutuuma lya kasozi ate omuwala ataata yandiwa mmansi manya amannya agaba amanzi bw'okufuna gaagala omukulu yenno n'agala ondubamu nakino ekyobwavu basebo ninalumbe okirako olumbe lw'olukutta n'ovaawo naye nsimbye okuginoonya n'enkulima kibeera kya ttaabu si kirojja n'ekimala kuba ensimbi ensibuuko ya byonna omwana wakubula waakiri ogula mugule mbeera wa ssente nange nandinoonyeza kwempa olukumi omwana yandimumpadde naye ate bino kakati mbisooka entya bendi yanswaza omwana yagaba mugabe omanye ensimbi zajja nezikyankalana buyambibwa olubuto nabo nebukendeera nazaalira hajo wa siringi nantalemwa wate omwavu ani akulaba n'afaayo beti munnange kimanye nanyiga nnyo tewandibadde gwegwe naganza ninkamala wanjagala okimanyi siri muntu wa nsimbi ng'era nange saali wagula buguzi ebintu bye nnakola nga nkolerera kwano nga muli nkimanyi nti oyo omwana ge magoba kyokka abakazi nammwe mwetawaanya nnyo mulimbuuza mukama yabamaatya okugaba omwana kasozi nze gwe nzaala ne bwali banfudde kyokka abakazi nammwe mwetawaanya nnyo mulimbuuza mukama yabamaatya okugaba omwana kasozi nze gwe nzaala ne bwe ndi banfudde era ali lwedda n'akomawo sijja kukisa bw'oli bantu mumpadde omusaayi ogwaffe gulimu kalondoozi kayekaanye nnyo ku ludda lw'omwana toli lwagamba tyoba tunyaga munyage oyo bwaliremu andikuweereza bwagu abwaguliza oyo ali bamugaanidde bwagu bwaliremu andigoliirira mmundu kuba emmundu ye kamala wa byonna mbadde ng'enze kwe kukyuka n'enkomawo eby'omwana yenze bwengira mbireka muleke mbanyumize ku mukyala nakitto eyali abeera eyo okukyalo gye nzaalwa oli omukazi yakola nakyafaayo kiri ssebo tekiikolwa mutiitiizi ne bw'olaba nkozi ntawo kakulwa mwana naye nakitta baabe yatuga abatuge kale bw'oba okyali ku ndiga ekozi ng'ate ebirimba embuzi yaabewa emmeezi olwawo kakasa nti yeyali nannyinibwo n'abazzukulu bonnayo abatwaliramu ebintu byense eno bizibu ddala okunyumya. Oyinza otya okutta omwana guzaala? Kale ne Mukama naye kyava yekyawa, abamu ku ffe ezzadde n'alirinnyirira olubakumba ensingo n'ogijiika nnyo, ng'ate baawa abaana bazisaabazise. Nasuze ndowooza ku byendaba enkumu nga binnuma okuzaama, bwebukedde kunkya ntudde mu ntebe ne mpulira okuswala, konze ebintu ebinkeeta bwe sibinyumya mba ndi mu nsobya. Kano koolaba ntuuse nkutte ku kita, binnuma biri bingi sitereera, kati njagala okunyumya era nga njagala okimanye bw'ondabanga mba nninawo gw'enkoona. Ebigambo byendeese byannuma dda naye emikwano n'ensirika, okutuuka lw'enkirabye ng'okutaguka kuboola nnyo abataka. Nkwe kuvaayo mbyase byonna. Ebigambo ebinkeeta bya mukazi wange oweeka gwe nnina ye nnabukeera, nze namwagala simanyi nti aliba atyo era kati watuuse saategeera. Ebyo byankoze bingi eky'okusooka nga naye bwekyabikola sinyeganga, nze nnali mmulinda kimu yeekubiraba olwo naye yeekube mu bambi yekka. Mitego nteze mingi mu kumumanya kakase bwekyabikola ekituufu kyeki okutuuka lw'enkirabye. Omukazi we kyansojja mbijjiridde era kimubiziza, kyakukyatula okimanye nawe leero oluvannyuma gunoosalawo. Omutuufu n'omusobi akufe y'ani? Sirwa buyita buganzi nsubu babuto buyisa omukazi omuka. Kino kiremeza abangi abakyala nga bw'omugamba ku nsobi ye n'ava mutya. Ate ku ludda lw'abaami kya bukyawe mukyala kasitondibaga bw'otyo bw'ofa. Oba natondebwa ntya nze wenkyayira omukazi abeera nkoze ekinene kitatendwa? Kubanga ngenda ne mbalamu tewali aliba mu nju ng'ebikula byakulaga birungi byokka. N'olwekyo kyenva ne nkubamu ku mukyalo w'omubaka ne wakola ekinene ne sifaayo. Naye ate ono watuuse nnabukeera, bwe mba sikulimbye nza mbijjiridde era kimubiziza. Obwenzi ky'ekisooka, ky'okubiri butantya, ky'okusatu okuyomba, ekirala lugambo, ate ekisembayo obukoto obwa muyinga. Thank you. Yalinyo hatange sandidasi Na yomu kazi wenjagala mikiride Uwanga na munganza nyomu kusoka Kusinaroza nke mulu njieka Emutone rangaze bitu yangi Taye chali kondi nze sitegera Aburi musono kujo kwe chitini Niranga mwole tira kumami wangi Kamwole nze chenonya Kulichi moche yetaga nche muwinga Halimoku vambara Anayeche ni unya mami wangi Yefute na wokera Unaba saja jembera beba gazi Nata sana na kwana Nganaba paka sabali mimwanyi zangi Unaba mkwata kutunga batwala Amatanga basunda Ngate nange winywa Kati donne nyaka sozi kwe sikirira Ina kuwewe nsose mecho weba Ulabane wefiru mundu wangi Kwe wabira uku sekande sikaba Kino jinsa saza nyote kurwangi Umukazi kwenna wasami jirite Kale wende mamu kuwejo kumuta Kandaba kubachi kamita kubata Na yomukazi andaziza Kemugamba kayomba Urona tambuli chalo Bintu byomakabi nyumya Kali ningule bintu Miwabira omugenyi Byonna bimwoleza amazima nemerete Genda binyo banange sanidazi Nayo omulungi gwenjagala nemerete Juzi lwe nalindudde masakeyo Nasanga munanga nzimbiridde Nasanga n'olubuto olwabira Nimanya nti munnange yasobya dda Basajja ayina mwenda be yaganza Kyokka nannyini lubuto tategeerwa Nabye nnyo bannange sandikaabye Omukwana nzimbiridde Nali njagala nfunewo ensimbi zange Mulungi munnange muzimbire nnyo Nga n'okusuzibwa obusuza kwantama Nkooye okusula mu nnyumba empangisenga Naye kati watuuse nnabukeera Pulani ze nalina zisse zonna Kuba omukazi andaziza Echo kumpi n'omusiru sandiganye Nali njagala kuuma ebyama byaffe Echo kumpi n'omunyaga sandikidde Naye njagala kuuma ebyama byaffe Waliwo ddala bingi mu maka muno Ate nga bikoza ffe enjuyi zombi Ekisooka n'ekitambo kyatukwata Ekyo namukwaya ye yakireeta Kale oluusi weekanga kimbikudde Ekyambisanga wannamuli nga bituuse Nzimane neewuunya Yoyo mukazi wangeriji Atali zibira byama Ebintu byomaka binyumya Kale ningule bintu Miwabira omugenyi Byonna bimwoleza amazima nemerete
Abagalwa, abasotulaba,
tuli nesanyu lya nsoso
olwa lero bami
oh amasanyu nga gatubunye
gatubuze bibya
kujja kwamme olwa lero
mwe mumaze tugumya
baba nataba wejjere
bawulira oluzi
wamma tusigambe woza bulamu
bwetuzanye tusubwa
kyokka bw'obanga otugeya
kituluma okamala
jangu gye tuli otwatulire
tetulina taku
oh ate bw'oba totumanyi
nga tonna batwiga
effe lukwata bowulira
era kitasiga
okwata kujjida kwata kujjida
kwata
kujjida kwata kujjida
kwata kitasiga
bannaffe abaagalwa
abatotulaba
tulina essanyu lya nsuso
olwaleero bami
oh amasanyu nga gatubunye
gatubuze bibya
kujja kwamme olwaleero
mwe mumaze tugumya
baba nataba wejjere
bowulira oluzi
wamma tusigambe woza bulamu
tetusanye tusubwa
kyokka bw'obanga otugeya
kituluma okamala
jangu gye tuli otwatulire
tetulina taku
ate bw'oba totumanyi
nga tonna batwiga
effe lukwata bowulira
era kitasiga
kwata kujjida kwata kujjida
kwata 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 kitasiga
oh bambe baza bajirimu
abasanyu sokamala
abonja kubatula sibakise
tutosanye pasuwa
uyo katende gola baku omesa yimba bulungi nakamala
tusanye pasuwa
ate kasozi oyo gowulira
asenso kamala
wamma yimba bulungi nakamala
tusanye pasuwa
noyo kiri owa tumulina wamma zanya bulungi nakamala
tusanye pasuwa
ate sisiri oli yennaku
asenso kamala
nagwa yimba bulungi nakamala
tusanye pasuwa
amani basudde gowulira
asenso kamala
ayimba bulungi nasanyusa
tusanye pasuwa
ate ne kanyika oyo gw'olabako
asenso kamala
wamma gona pesi neyitamu
tusanye pasuwa
noyo kulesi tumulina
asenso kamala
bukoma gona bulungi ku ndongo
tusanye pasuwa
ne rubega oyo gw'olabako
asenso kamala
lubega kuma bulungi ku mulyango
tusanye pasuwa
ate ne kizito oyo gw'owulira
asenso kamala
kakona jazi nasanyusa era nekulude netumulina
asanyusa kamala
kulude nazanya bulungi nakamala ate moze makumbi gowulira
asanyusa kamala
makumbi ayimba bulungi nakamala era noli muyomba gulabaku
asanyusa kamala
muyomba azanya bulungi nasanyusa ate nenasuna gowulira
asanyusa kamala
ayimba bulungi nakamala
tusanye pasuwa
nenabiri oyo gulabaku
asanyusa kamala
sukuwa jazanya bulungi nasanyusa
tusanye pasuwa
ate nenakatoli gowulira
asanyusa kamala
ababa bulungi nakamala
tusanye pasuwa
era noyo keti bwayi muto
asanyusa kamala
jazanya bulungi nasanyusa
tusanye pasuwa
era nenamande gowulira
asanyusa kamala
ayimba bulungi nakamala
tusanye pasuwa
ate nerichadi oli gulabaku
asanyusa kamala
naye nazanya bulungi nakyamuka
tusanye pasuwa
baana balungi ddala ddala
asanyusa kamala
wamma bayimba bulungi ne bakamala
tusanye pasuwa
nenasamba gowulira
asanyusa kamala
nasamba azanya bulungi nakyagala
tusanye pasuwa
ate noli mukibi gulabaku azanya bulungi nasanyusa era nezuba yiri tumulina
asanyusa kamala
naye nazanya bulungi nakamala noli mayanja gulabaku
asanyusa kamala
naye nazanya bulungi nakyagala kwata kujjida 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 nesemakula tumulina
asanyusa kamala
salimwa ayimba bulungi nakamala
tusanye pasuwa
yoka baana balungi ddala ddala
abasanyusa kamala
wamma bayimba bulungi ne
bakamara
Tulisanye paswa
Kwata kujeda, kwata kujeda
Kwata kitasita
Kwata kujeda, kwata kujeda
Kwata kitasita
Kwata
Quarta,
cuidada, quarta, cuidada.